mutima nyumirwa nejola kakasonjagala wemba nawe mutima nyumirwa nedirisa kakasonjagala munange woto bamba bubi wamanange wesibokoga munange ngukakasa tuli bumu mugulungi ne mububindayira pozi ngali ba walumbo motemu ngaya jotwa ukanya ntwala je bakuzamba labeko mbawe byabwe balieko ne mama kumbuzeka pozi tata yande kandi moto abantu bayogera bigambo choya gado mwapa talina sente za ne mama zima ne wankulu kukuba kimanya mazima wemba wensula te wasanira ntwala uoje mbansula nange nsaba mukama nyambe mubino byenkola nfunemu kubanga banangira obwavu tebano mwankwatirako munywanyi wange owekyotera katamba mmutumidde jajjambalire banvuma obwavu eno bono sirina kantu sente zannema amazima ne mukabo wabakimanya abantu bwemba naawe nenfuna emikisa ai 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 mama bwemba naawe mutima nyumirwa ai 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 mama bwemba naawe mutima nyumirwa bali besunga bansiranya dda
munange wanjira omubiri leka nange njowe womubiri mubutusu wanda wonjagala kyokimanyi wasima musaayi bwemba naawe mutima nyumirwa nyonyonyo bwemba naawe mutima nyumirwa munange gwokira abalala
banange bali besunga nga balowoozo jabazaalirayo mubona nze nafuna omukisa omwana tujja mmuzaako mwana gwe ng'oyina omukisa n'ennyumba eweddo zimba ate kati nnina mu butono nange obuswazi nja kukusaamu munnange by'okola nsiima tugende kunfumbira eddigu ab'ebigambo boogere si bitya munnange wanzija wala nnyo mwana gwe wandagalaavu mu butuufu teyali yambiriko mu byalaavu watendeko ekimala ne basinga baakola omulimu bwemba naawe mutima nnyumirwa bannange erengera omuntu neyisa se buli baakimanyi ke munnange gw'okira abalala
munnange wanjira w'omubiri leka nange njowe w'omubiri mu butuufu wandagonjagala kyokimanyi wasiima musaayi bwemba naawe mutima nnyumirwa nnyonyonyo bwemba naawe mutima nnyumirwa munnange gw'okira abalala
twayogeza abantu munnange n'olemera ku nsonga wamma ne bw'oli bw'okaddiye nze munnoowo sirikwabulira abamu banjagala nninamu naye ate gwe wanjagala sirina munnanga bagagga n'obaleka n'oyagala nza taalina mpiya ne be bakuyita omuzibu mikwano gyogikwogerera ebigambo switi wangika nkugambe kino munnange gonsula ku mmeeme biti wangika nkugambe kino munnange gonsula ku mmeeme si kirungi okwerabira mukyala w'obwe mwatoba amazima
munnange wanjira w'omubiri leka nange njowe w'omubiri mu butuufu wandagonjagala kyokimanyi wasiima musaayi bwemba naawe mutima nnyumirwa nnyonyonyo bwemba naawe mutima nnyumirwa munnange gw'okira abalala
kerezi ebigada obeeru bagamusaba batugatte mu maka amatukuvu tudde kunfumbira amasala gwe mukazi akuuma ebyama ate nga wakumira ebizibu eka nsula nkulungutana munnange yeggwe wandi omwoyo ebyalavuze mbigenda kumpola salongo bamwokyera ebintu omwana twazaala mulenzi kaakati ntambula ngaziwa mwana wattu weeyise bulungi kumba empisa n'obuntu bulamu tugende mu bakuza mbalabeko mbawe ebyabwe balyeko sempisa munnange ozirina abakuza basaanye kusiimwa omukunja muwa enkoko ye ne maama gomesi nzirina ne bataata ekkanzu nzirina ne basenga njabbawo ebintu emmaneja bagaggawaza yakkiriza nti wayewawo omubiri ate mwebe ne sayimo nekyangwa batidde byansusso poromootaale kisi mu kiswayiri naye akakaso njagala Chairmani Emma, never borrowed any be Mokolan Sima. Chairmani Dirisa, never borrowed any Kakasa to the Bumu.
Smart is to the Oye Furumia, even you be Ravantu. Nzemulangi Raul Swata, Munangi Consula Pumimi.